Esule yekumi. Naita abayigirizwa be ekumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Abatuma abe ekumi n'ababiri amannya gaabwe ge gano. Eyasooka ye Simooni ayitibwa Peetero ne Andereya muganda we, Yakobo omwana wa Zebedaayo ne Yokaana muganda we, Firipo ne Patolomaayo, Tomasi ne Matayo omuwooza, Yakobo omwana wa Alufaayo ne Saddaayo, Simooni omukananaayo ne Yuda Isikaliyooti ye yamulyamu olukwe. Yesu n'abatuma abo ekkumi n'ababiri n'ababuulirira ng'agamba nti, temugendanga mu makubo g'abamawanga so temuyingiranga mu bibuga by'Abasamaliya, naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Bwe mubanga mutambula, mubuulirenga nga mugamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimooni, mwaweebwa buwa, nammwe muwenga buwa. Temubeeranga na zaabu newaakubadde feeza newaakubadde ebikomo mu nkoba zammwe, so n'ensawo etambula newaakubadde ekkanzu ebbiri newaakubadde engatto newaakubadde omuggo, kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa emmere ye. Naye buli kibuga kye munaayingirangamu oba mbuga, munoonyengamu omuntu bw'ali asaana, musulanga omwo okutuusa lwe mulivaayo. Bwe munaayingiranga mu nju, mugira musenga. Enju bw'esaananga, emirembe gyammwe gijjenga ku yo, naye bw'etasaananga, emirembe gyammwe giddenga gye muli. Era omuntu bw'atabasembezanga newaakubadde okuwulira ebigambo byammwe, bwe muvanga mu nju eyo oba mu kibuga ekyo, mukunkumulanga enfuufu ey'omu bigere byammwe. Ddala mbagamba nti ensi ya Sodomu ne Ggomola eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku olw'omusango okukira ekibuga ekyo. Laba, nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Naye mwekuumanga abantu, kubanga balibawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe balibakubiramu. Era mulitwalibwa eri ab'amasaza n'eri bakabaka okubalanga nze, okuba obujulirwa eri bo n'abamawanga. Naye bwe banaabawangayo, temweraliikiranga nti tunaagamba tutya, nti tunaayogera ki, kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye mulyogera. Kubanga si mmwe mwogera, wabula omwoyo gwa Kitammwe y'ayogerera mu mmwe. Owooluganda anaawangayo muganda we okufa ne kitaawe omwana, n'abaana banaajeemeranga ababazaala n'okubassa. Munaakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange, naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero y'alirokoka. Bwe babagobanga mu kibuga ekyo, muddukira mu kyokubiri, kubanga ddala mbagamba nti temulibunya bibuga bya Isirayiri okutuusa omwana w'omuntu lw'alijja. Omuyigirizwa tasinga amuyigiriza, so n'omuddu tasinga mukamaawe. Kimumala omuyigirizwa okubanga amuyigiriza n'omuddu okubanga mukamaawe. Obanga bayise nannyini nju Beeruzebuli, tebalisinzaawo abo abali mu nju ye? Kale temubatyanga, kubanga tebali kigambo ekyabikkibwa ekitalibikkulwa, newaakubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa. Kye mbagambira mu kizikiza mukyogereranga mu musana, kye muwulira mu kutu mukibuuliriranga waggulu ku nnyumba. So temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiririza obulamu n'omubiri mu ggeyeena. Enkaza lujja ebbiri tebazitundamu peesa limu, era tebaliba n'emu ku zo erigwa wansi Kitammwe nga tamanyi, era n'enviiri zammwe ez'oku mutwe zaabalibwa zonna. Kale temutyanga, mwe musinga enkaza lujja ennyingi. Kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndi mwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Naye yenna alineegaanira mu maaso g'abantu, nange ndi mwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi, sajja kuleeta mirembe wabula ekitala, kubanga najja kwawukanya omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, omugole ne nnyazaalawe, abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Ayagala kitaawo oba nnyina okubasinza nze tansaanira, ayagala mutabani oba muwala we okubasinza nze tansaanira. n'oyo atakwata musaalaba gwe n'agoberera ennyuma wange tansaanira. Alaba obulamu bwe alibubuza, abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Akkiriza mmwe ng'akkiriza nze, akkiriza nze ng'akkiriza eyantuma. Akkiriza nnabbi mu linnya lya nnabbi aliweebwa empeera ya nnabbi, naye akkiriza omutuukirivu mu linnya ly'omutuukirivu aliweebwa empeera y'omutuukirivu. Era buli amuwa okunywa omu kw'abo abatono ekikompe ky'amazzi amannyogovu kyokka mu linnya ly'omuyigirizwa, mazima mbagamba nti empeera ye teri mubula n'akatono.